rapper, she da Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe 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 shida madhali ya fourth strong tikenda sana nikunde nikajua to stand up kabla bengo zidunde
dunde kabla bengo zidunde
kabla bengo zidunde na ni true stories za ghetto zilini shape yani tunabishana saina ni ndio cheapest
kwani nani ndio cheapest
Messi jui nani ndio cheapest Beef unnecessary si die, mashimo si vai Na command ka sinai, ka kuna ganji si kai Standards too, lines inasimamisha the nation Account inasema, excuse my punctuation Nipe shida Zaki Dosi Zaki Dosi 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 Nipe shida Ili take blood, sweat na tears Mimi kuingia kwa game Imagine, I had only a tau to my name
To your name Brother, a tau to your name
Yeah I had a tau to my name Wafunge mlango basi Napitia udiro bado Na bado Niko mbele kama udijo daro Account iko kamili gado Waita kwani nini Wape kambili bado Stacks on stacks na stash Magwala The past is the past tuko chini Ni mwala Mafia na kids Si lazima iwe na ounce Na kula meals bana I can't pronounce Zaki Dosi Zaki Dosi Nipe shida Zaki Dosi Zaki Dosi Nipe shida Zaki Dosi Zaki Dosi Nipe shida Zaki Dosi Zaki Dosi
Nipe shida Mungu Lakini Zaki Dosi
Nipe shida Zaki Dosi